Sabatala ingane bepu sana zizingane ingane zithandu bumnandi ubumnandi omalu nengbatalile kuthi mina ngikathile okuzungizu kabase okuzubu zubu sabatala ingane bepu sana zizingane ingane zithandu bumnandi ubumnandi